Tēnā koutou katoa. Ka mohi o koutou he pūtea ai mātou, te tautoko nei I ngā kaupapa motuhake a tō rōpū, Hāpori hoki. Ko Foundation North he taratihi a Hāpori, kei raro nei te korowai o Tāmaki Makaurau me te raki. Ka tuku pūtea ki ngā rōpū, kore whai pūtea e tautoko nei tō mātou kaupapa, Tāmaki Makaurau me te raki, he kainga tino pai mō tātou katoa. E tautoko mātou ki ngā rōpū, mahi toi āhurei hoki, te oranga a Hāpori, te oranga a te taiao, taonga, marae, me te hākinakina. Pūtea ka tono mai koutou, hei tautoko ki ngā kaupapa I timata ai tonu, I timata he kaupapa miharo hou, e awhi nei te whakehairetanga a tō rōpū. Me he mea ka tono koe ki a Foundation North, E hiahia nei tō rōpū e mahi nei ki roto I ngā rohe o Tāmaki Makaurau me te raki. I rehi I tea koutou he rōpū charity, he incorporated society hoki, I runga no atu te kotahi tau. Ko te tikanga ka tono te wā kotahi, ia tau, ia tau. Engari, e hia nei te whiwhi ai mātou o koutou tono me ngā kōrero tautoko ki mua te rā whakakapi. Nō reira, whakamārama ai koutou ngā wā e kapi nei. Ko te kaupapa nei hei whakarite te nuinga o te pūtea ka whiwhi ai. He rōpū hau, kāre koutou I rehi atia, kōrero ki tō mātou kaimahi ka whakamārama I rātou ngā huarahi tika, ka tono nei ki ngā pūtea tautoko, ki ngā rā ki te haramai. Anei anō ngā wāhi whakamāramatanga, I runga tō mātou rorohiko, www.foundationnorth.org.nz Tō mātou waia, kore iwa, toru, ono kore kore, rua, iwa tahi. Tō mātou waia, kore utu, kore waru, kore kore, rua fitu, rua waru, fitu waru. I mere mahi, o koutou kārere, kia info@foundationnorth.org.nz Nau mai hare mai, tautoko nei tō mātou, kaupapa whakahirahira. Tēnā koutou.